up on my heart, tell her they be a woo.
Nampima, 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 yeah. Nampima, Nampima, get her to bend the waffle. Nampima,
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 get her to bend the waffle.
Omkano pwankwazo kukumire nge chita. Ya kupakara mpate randirwa wa chita. Ufunye feita omkano zeni sita. Wetu selinya goiti wa mama pita. Renga nyimia kwamba nitenga tu ya kata. Vyadempa vana pita angata tatota. Oya kituwezi pepi, seba pita gita. Kakwemiro uye mpanga wesuna nekujita. Nenga baby labo nja kuwa nekitata. Oli wa manji jendi wali kusoma kotata. Meda kuni maka mpinga ninyanga chwa chita. Meda wa franse mitafunga jeno kichita. Nenga baby ruchinga sweetie Davita. Nenga mungo jeko Facebook na Twitter. Pato mungo nyeze nebe nskanga tota. Akwara kumbulia ni ya mkwe papata. Angwa fasi kuchuni ke kwa zenye lita.
Nampima, 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 yeah. Nampima, Nampima, gila tugende wafe. Nampima,
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 yeah.
Chakubiri kuchaine kuyariye vijite. Akwanjika mbona nga chakubaga swakite. Nampima kakupepe takuposanite. Asikari sakaranze kwe kumite. Asipo itole takamere mfumbite. Lafu nyinanja galanga kwa sinzite. Nikali siko mekange taingwe kate. Kosa usembe la jeni nsali mwezi wate. Nangmoni jatusa nepresa tumbute. Nangusibizo pona yepaka ntio ukate. Abenga mboko ba mulafu te wale vivate. Chakwesi jampaka ngene sinjitate. Wali mwoksi jeni we banga siite. Omyega neba jahori ya usemba site. Nambi mwone kumireo na joitite. Venga nyama wodia goselete. Temusaja sobola baby gonyirite. Aba singa mfunya abano nyaga timpatate. Mulafu mpasi se kwangu tikite.
Nampima, 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 yeah. Nampima, Nampima, gila tugende wafe. Nampima,
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 gila tugende wafe.
Ya jikanga, mlafu tengeja, kama nyokwepeja. Mkwaba nengeja, tekwe, wantija. Chaye runguja, sente suweja. Yanguwa woricha, na ingo kubacha tera. Serija, abamu berija. Mnafu njichacha, hajo bahacha. Nakola ziyicha, nimusama wabucha. Malifu nobucha, nafu jenguja. Yedi, nuoricha, ulinwa zesucha. Bakwa sepicha, nariane kecha. Yeko mumbecha, ururanga kubicha. Naite wakocha, erinya mukocha. Tempa saricha, mbano segecha. Mwesu ziricha, gomurucha richa. Baka mbandocha, bobus wakongocha. Evi chafu gofucha, tempa gowecha. Mnafu njisacha. Tafunga na kucha, mulafu ni saja teta.